More music from legitninja.com.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Jerusalem, ikayalami,
Dawoyami, I call Anna, Moose, so I'm in. I'll call Anna.